Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulekeze nyonga iyo. Chuchuma, unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma, unanyoka na konda iyo. Chuchuma, kwenye mlima kidonga iyo. Aika toto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Ay bye koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata,
ate what?
Ukuta, shuka mbaka chingi teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa. Kina dada mko wapi? Basi muingie kati.
Pick it up, baby. Nikiangusha, pick it up, pick it up. Nipe moto zaida kongi fire, pick it up. Njoko bedi nikulisha girl, pick it up.
Mimi simba mwenye motion,
chuchuma.
Nakuna kwenye motion,
chuchuma.
Na kama ngumu mina paka lotion,
chuchuma. Mimi mkunaji bwana slow motion,
chuchuma. Panda riba na kupapa pasa, chuchuma. Nikutakase, choka pezi wangu nikupakate.
Nikupike mate.
Baby mama, wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
Do you like it when I whine it? You wanna pull up right behind it? Feel the wave coming right in. Get too close, I'm a killer, baby, no lie. You know, I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. Don't get too close. I can tell you all love. Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there. Hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me, I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
In our yeah. With the pretty girl yeah. Thing. Give me your thing, cause you know me only. Run on the pace, cause you know we born it. Mamore wakonda cause bana si mabani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange uso metepo, nita zamandane.
Upande mguu sawa, tembea, tembea. Nataka wanja tame, sogea, sogea. Wakopo pambe, oh, kapotea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wameya kusea. Wamekuja kusima kumbwa na chochea. Wanaupepea, moto korea, korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Zima na mtandao. Haya, sema nao, pigia bao. Haya, sisi so size yao. Fuja vigenge kabisa mwenge kama desturi. Uso sawa wa kuchezo umevalia msuri. Tatu mwagia razi utatuaribia shuguri. Mugiu vizuri ulizia wananitaga nguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Kome na noga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Mwezangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika shika kamata, shika, sukuma, tembe, shika, kamata, shika, sukuma, tembe.
Tonight, I know you're gonna feel my vibe tonight. Onza kako simple, simple. Akanaga maku. Kanabi impo, impo. Ukonyuma kichugu. Aki kako simple, simple. Akanaga maku. Kanabi impo, impo. Ukonyuma kichugu. Iyunguo kama naiona, naiona. Watabu inavuingia, funika kosea kushona. Kushona, hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana,
na na na.
Sema tena inabana.
Temi alwalis, nido, obachi kwansi, mrembo, kali nabi gambo, anja gazaru, amerera o.
Inabana taiti nyo, nyo, baby style yon kwa funyo. Gala wana punch you, got your love o. Knock, 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 knock out o. Put your body on me, go down low.
Let me say, eh, let me say.
Yo, do the ringes, chili manjaro. Tiko, fetu bere.
You girl, all the things what I do for you. Well, I know I'm done about the work. In my heart, there's no one but you. Oh my girl, you're my baby girl. Forever, be a there. Be no send anybody, girl, be there. Forever, get out there. I'll be there for you, girl. Forever, be a there. Be no send anybody, me a there. Oh, forever, girl, be a there.
Basi mi peki dogo, inanikosha mikoko. Na ulivyo shona mzigo, I will never let you go.
Nimeridhika
sana,
unachonipa
sana.
Nimefika
sana,
sina mwingine. Nimeridhika
sana,
unachonipa
sana.
Nimefika
sana,
sina mwingine.
Girl, I wanna go another day. You make my money go, 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 go. Yeah, I wanna go another day. Hey, yeah, yeah. I wanna go another day.
$1 million dreams. Let me ship $1 million dreams. Stakes are too high, you can't quit. Practice bigger, fuck I speak. I'm so much cooler than you think. Na CC, these are fuck I see. Yoki tu natafuta ikuwa 5B. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi.
DJ Watts.
Okay, nisi kwa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na wife nikifichwa utaona kitu. Na jijua ndo maana na insist.
Watts, Watts, Watts.
Balance.
We are the best of the best. Success permanent.
Balance.
Unforgettable mix period.
Okay.
Kikontawa, kishu wakimta ni kucheza na namba namba kamtumbaya sala. Kikontawa, kishu wakimta ni kucheza na namba namba kamtumbaya sala. Na Mungu hakuna majungu, mina Mungu
wendelea tu. Wendelea tu.
Na Mungu hakuna majungu, mina Mungu
wendelea tu.
As you can see, I'm ghetto and fabulous. Hela zinafanya dunia nazunguka, let me handle this. Sitaji beats kutingisha kichwa chako, na flow tu kama na beats za moyo wako. Wakikuliza naendelea jiwambia vizuri zaidi ya jana, vizuri zaidi ya wao, Mungu ana magufu sana. Miluzi mingi na kubwa lambwa spotei, mipango ya miaka chungu nzima na dira unitoi. Yanaitika kijisikia maisha usiavalia kikoi, na sio lazima kubali kwani umeadai. Subira haivuti bangi, haigongi nyagi, inavuta heri tuna haijawai kubugi. Kilenda kwa mganga na kauna vyona kimerudi, hata kama ukipendi kukishimu inakubidi. Mbuyu ulianza kamchicha ila mchicha ujawai kwa mbuyu. Sikizo alofanikiwa ongeza zako mbayu wali. Anaijifanya na kumuwa na kushika upigwe babu, mtia mitama siku nyingine ashike adabu. Kama message sipendi boss na mshuti mpaka messenger.
Chupa lime mkana chaya usio. Chupa lime mkana chaya.
Just a kiss baby. Ili nasipila wani patabu ya kufanya na lewe. Mada baba mzazi sinufata wewe. Na yue yango, na yue yango, na yue Bugan. Na yue yango, na yue yango, na yue Bugan.
Kuna ni patabu ya kufanya ni lewe. Mada mama mzazi sinufata wewe. Na yue yango, na yue yango, na yue Bugan. Na yue yango, na yue yango, na yue Bugan.
Unyonge tai alafu mfukoni mambo mbaya. I want to die, yeah, yeah, yeah. Hata wavujishi picha mbaya, yeah, yeah. Wakwite babu na mwanite baby watu juku. Oh yeah, washike dabu, washinde na walege. Una nistiri ya nyotaki ni umbuke. Wawili tuwe chumbani ardhi pasuke. Ukiweza ni chune kaka pale mbapo mini na bugan. Ukiweza ni chune kaka pale mbapo mini na bugan. Walipata uye kufanya na lewe. Mada baba mzazi isuna pata wewe. Na iwe hango, na iwe hango, na iwe
kupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto, utabaki umeli kubali. Taratibu bwana mkunaje, leo na shake kini kiminaje. Joni ongeze, ikamate usilekeze. Nauliza ni ongeze, ikamate usilekeze.
for me. Oh yeah, yeah.
cause everything done bustle. The kind of love I get for you, now I'm out of my two cost. He asked me what in I love for life, I said what in no go touch us. Oh, every day nigga see my mama smile, that make me the bumper. So, ooh, call up Biko, call up Biko, call one beat, take a call up Biko, call up Biko, call one beat, take a call up Biko, call up Biko. Baby, say she like to dance a tonto, and then I make you conto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. Oh, yo, she said she give me ghetto love and tell me, say I really, really don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. Oh, for your mother, mo fo, 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 mo fo. For your mother, mo fo, 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 mo fo. For your mother, mo kumawa, fo, 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 mo kumawa. For your mother, mo fo, 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 mo fo. See my Adam, my game is boss, I love him, mama game, yo lolly. 50 buttons for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh, yeah, see my baby, you give me what I love until the night, me lolly. 50 syrup for my baby, me your lolly. 50 bottles for my baby, me your lolly. Oh, oh, yeah, why I take a call up, 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 call up.
Matter from January to December.
Promise to love you. Always keep that for you. There's nothing I won't do for you. Eh. Promise to love you. Always keep that for you. There's nothing I won't do for you.
Tomato, sweet like a mango. Put on him for macho, I wanna be a jango. Unapokata yan, kisigi no began. Unanipanda mashetan, unaponikanda kifuan. Kiwandati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Amaka waindati. Nataka nigusa mokati, mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati, yani unanichanga.
Oyoyo, oyoyo, sawa sawa le, oyoyo, 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 sawa sawa le, oyoyo.
Ushaze mushe sezi keti chini, ama, ama nima, ama nivilo mevali ya mini. Baby, take it down, spin it, what he can do like you, na na. I said down, spin it, what he can do like you, na na. Oh, baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, oh yeah. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah.
The DJ who's got that party turned to a crime scene, because the ladies have been fighting over. kaka investor. Vilo napendeza, chupa kavidia desta. Miniska jeleza, kibenje buchi texture. Sifa kwa ebeneza, jovile unatutesa. Na vlo po solo mam, na unani follow hand. Sudikai, nyingi nga, idinade, akoro hand. Anamanyo pesa, jabondo, gindwango molo gang. Ayesh malich mkono ni kaza bolo yang. Kwa la kombi ya niki na ambalulu. Neza mchongi ya miti kashaka zulu. Gafle na onge ya fiti na kana ote ya kwiki. Apo kingojia misi na kuanganduru.
DJ Watts.
Minogo ya iwezi fosi moyo. Aso kupena mupe kisogo. Tusipoteza nende musilete nyondo. I need some love now. Some real love now. Kielo ni kuta sitamani. Ipe pombe ni mwagerati.
What?
I need some love now. Some real love now. Yanaweza kukosta. Oh, mapenzi safari. Kiridhia ndondondoki. Ila yanaweza kukosta. Yanaweza kukosta.
Umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai ukiona. Akifika Erianda msokonya. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kani doto chine waba wachukoko.
Ikikupa silver goron tape ya kamene. Jumini girimba kwa shia kama meme. Kukafu na loyo zote mbya changa tene. Jusai na royo fisi kitake gembe. Chuna kindovu badai kaika.
DJ Watts.
Tingishizo mara mati ati ati. Mikono juko napenda mati ati ati. Right, left, ati ati. Kwanini aje bado just ati ati. Tingishizo mara mati ati ati. Mikono juko napenda mati ati ati. Right, left, ati ati. Sinapenda vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbukura dan shasoma. Ba dodo tutoto tupuwa pona tuona eh. Madini kuwezulite swali mutu. Hapa kila mutu kona kutu. Shika wako min shike wangu mutu eh. Acha kipusa pasi minkubusu. Atika mchuzi toke tu dance atishoke. Na usiogope mdogo tuziondoke. Mkate nsake npate njote. Na ihadi koste miwasha ni note. Mwaka fete tuende tondete. Shabla mashete jibabe.
Tu matembe niko fete nimejisete amejibeba usimuweke niko east kwa mabiz na manjege wako ona amejibeba ko fine sura nzuri amevai kweli nini uko high piga mushu kwa high ukiweza toa kutu uzirai ukimwaga sikia fine kazi safi na dai watoto wawili tunadai njoki nduta na wamai kwa nini uko fine jangreto walai uko maji high time takukata walai tumawabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa vuva na rai
tumawabeba walai.
tunasondeka, tunasondeka,
anaibo,
tunasondeka, tunasondeka.
Are you ready? Are you ready? Nikuje. Nikuje. Tunasonde koteja kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pindogo. Kuna mango kona hapa mindyo jogo. Niko na idea, chungo taingia. Sira isi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mingyo takwa izi factory zenyu. Na waka casta so mashori zwenyu. Wameni fuata mta, wanasoma menu. Wameni patanjana dishi chakula zenyu. Leo ntaisondeka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu, we misi kitabu, siezi someka. Sipigi kavu, siezi chomeka. But bado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Pack up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all ikona mkono mjiz. Nice pretty face with a bummy a figure. Leon kuisondeka kama mpira la liga.
Tunasafisha mitambo, yeah. Tukizipeleka worldwide. Hey, anai boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. Fix it tonight, boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives are not. Roundi hii tumekamu kuwa komesha. Roundi this tumekamu kuwa sombesha. Tunasondeka.
Kupasahiri, hakupi unachotaka. Kwa mana nimetulia, na kukabidi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. Kwa unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Etia tuendani wanajichosha, na kujipatabu. Oh, potosha umeduna mwarabu ila nindo ni shapenda shapenda sio ni sisiki siku zinakwenda zinakwenda singoki kisiki oh ni shapenda ni shapenda sio ni sisiki siku zinakwenda zinakwenda agizingoki kisiki musijipeta. Fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivutu kwa kamba, na wakume pata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama na jigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana, ananiganda ganda kama pochi ananiganda. Njomana, nampanda panda kama kochi nampanda. Minajua wapo walosema unifai. Etia tuendani wanajichosha na kujipatabu. Oh, walosema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila nindo ni shapenda, shapenda. Sio ni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki. Oh, ni shapenda, ni shapenda. Sio ni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Agizingo kikisiki musijipeta.
DJ Watts.
Umechoka kwa single. Natafuta mrembo toka Mombasa, Nairobi, Susumila, fanya maningo nimpate pendo. ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika nikiwa naye, ama atanitenda kama utile niachane naye.
Wabongo mnapenda kiki na masinema, mbona usiwe na shishi au sepe tuwema.
Kiwaona warembo warembo waguse upote, wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Kwetu wanapenda poti, kuwa makini, bora uwe na posi au officialini.
Yanini mikiki mikiki twapoteza muda, sema vipi tamiliki mrembo huda.
Wakwetu waaminiki shahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja.
Sava upendeze, nataka tutoke dina baby. Mimi na wewe, mipango mitik, wale check. Unavonielewa mimi, wakati sina baby. Well, no money. I want to spoil you today. Oh, sheri, wala usogope. Mfuko metuna, tell me what you want to do, my boo. Catch a movie tonight, my boo. Tell me what you want to do, my boo. My boo, we can go club tonight, my boo. My boo, oh yeah.
Me na we, 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 me na we.
Na voice, moyo ni mungu bebe. Bebe uki ni touch, minapigwa na butwa. Tukigombana, minapatwa na uzuni. Uki ni acha mie, itaumia moyo ni. Njo ni kugawie, ni kukurumisha. Ooh baby, ni kugawie, ni kukurumisha. Ooh, asilie, ni kumbatie, nishikilie. Kifoni mwangu kumbatie, nishikilie. Lala kifoni mwangu kumbatie, nishikilie. Deka kifoni mwangu kumbatie, nishikilie. Lala kifoni mwangu.
Majigi jigi, majigi jigi, tunne wate mama. Mchezo ya ziki ziki, ya kivili vili, tunne wate mama. Asimie, nikumbatie, nishikilie. Deka kifoni mwangu kumbatie, nishikilie.